sola wanza yote ni tolewe na why you actually need me understand my sometimes au utaini nitakia kuluma na mjeli na njela mama zingaya umendobona mama lena pia jeli
Valeu.